lyrical and naturally gifted. Rais wa kitaa, don't get it twisted. Rushwa umaskini, vita vya kidini, lini Afrika tutapata tiba ya ukimwi. Watoto wa maskani, maua yanayokosa kafuni, yanayochanua kwa tabu jua na maisha duni. Wezi wapunje zawali, wanapigwa matofali, majangili waliovitini, wanalimbikiza mali. Wengi wamekufa milangoni mwa hospitali, haupati huduma bila hongo ya daktari. Viongozi wa kesho watakuwa na ujuzi gani kama walimu wanauzia wanafunzi mitihani? Nenda mikoani, soko wa gogo, so Arusha, usishangae kukuta watoto wadogo tu mapusha. Wengi wanapewa vyeo japo hawana upeo, matrafiki washageuza madereva vitoweo. Naendeleza harakati kwa kupitia sanaa, nilianza kuvaa kaki kabla ya Dr. Slum.
I'm supplying, I make music, I don't do crimes. I'm not buying, I'm supplying. Streets want me music, the fans them are crying. I'm not buying, I'm supplying. I make music, I don't do crimes. I'm not buying, I'm supplying. Streets want me music, the fans them are crying.
Sheria zimewekwa ili zitusaidie, au labda zimewekwa ili maskini waumie. Usiamini kila kitu unachoona kwenye video, kazi zinatolewa kwa undugu na upendeleo. Ukiwa hapa bongo haupati michongo, ukikimbilia Ulaya unaishia kuosha vyombo. Matumizi ya mali ya umma kwa faida binafsi, kinyume cha maendeleo na adui wa haki. So swala la njaa ni swala la ulafi, misaada yote inayotolewa inaishia wapi? Kakuna mwisho wa dunia, basi hizi ndo ishara. Binadamu paka ni kageuza biashara. Mimi naamini Mungu, sisemi uongo, ukweli ni mchungu kama ladha ya gongo. Na kueleza mambo sio fundishwa darasani, yani kama kuhani au nabii wa mitaani.
I'm not buying, I'm supplying. I make music, I don't do crimes. I'm not buying, I'm supplying. Streets want me music, me fans them are crying. I'm not buying, I'm supplying. I make music, I don't do crimes. I'm not buying, I'm supplying. Streets want me music, me fans them are crying.
Wananichekea usoni, kisogoni wananisema, wanatafuta mabaya, wanajifanya wao ni mema. Mungu pekee ndo mwenye mamlaka ya kunijaji, sio mshikaji mwenye taji anejifanya mjuaji. Haki iko wapi? Unaweza kusingiziwa hadi mauaji, rushwa kama jadi, kwa mawakili hadi majaji. Mapolisi ni wauaji wenye kibali cha kikazi, ndo maana naogopa kushinda hata majambazi. Tunataka kwa maji japo nation chikavu, viongozi wanatumia vyo vyao kutoa shavu. Mimi ni sauti ya jamii, nachokiongea kipo, naeleza malalamiko ya watu kupitia hip hop. Power to the people, kama vile Stevie Biko. So propaganda za wanasiasa kwa ajili ya mshiko. Mimi sio mwana muziki, mimi ni mwana harakati. Sitaki mashabiki, mimi nataka wafuasi.
I'm not buying, I'm supplying. I make music, I don't do crimes. I'm not buying, I'm supplying. Streets want me music, the fans them are crying. I'm not buying, I'm supplying. I make music, I don't do crimes. I'm not buying, I'm supplying. Streets want me music, the fans them are crying.
I'm not buying, I'm supplying. I tell the truth, you know I'm not lying.
The harder the battle, the sweeter the victory. Ukishindwa kupanga, umepanga kushindwa, gangster.